Chicago, my nigga. Yo, USA. Success around, got me feeling kinda better now. Woneshe vrote la mwili na chie mimi. Nipe nipo tamu tamu nikomeshe. Kachiri mama kachiri, kachiri kachiri kachiri. Kachiri mama kachiri, kachiri kachiri kachiri.
Pende sawa na mibega kwa bega mpende nishike mkono. Wanyoshi wapambe tunapopenda na mitani wafunge midomo. Wambie tuko live, baby Laila. One of them to the channel in my Tyler.
Again, bado again, kazi lako tamu kama cocaine. Embu nige, ibunu nige, bana utelezi kama lotion.
Waonyeshe unavokata kama sister Jacqueline. Bana vile unavona down na watisha kama jini. Nindo Mr. Lava, Jimmy Baba kama Aladdin. You call me my name, Saveri, Anthony, Robo, Bando Bin.
Baba miss wa fit, mapenzi on your freak. Wanna deseka mbali juu wa fit. Watu gande watu fate fate ili wane. Wache waje situ wake wache wache wane. Weni wangu wa pekee kwenye milione. Na waonyesha niko nawe wengine sione. Hey yo listen, it's your girl Petronia, Petraiga.
Wacha mahaba, kisiwani o Tanga Unguja na Pemba. Mapenzi ya metuka Tanga na kuti, na niti, tunati
Shore, 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 shore.
Maisha waonyeshe hizo pilika, waongeze hizo sifa, ndo ajue kanshafi.
LMC wasifumbe macho mini wako mele kapa kukwa macho azushi wako shika bangwa some mambo ya.
Uonyeshe kwangu uona simama kama maiwe. Yebe, uonyeshe kweli uona kichawa cha mapenzi. Mikoni umagele, wana ni madakesi. Mzula kono kakisha saka mpenzi. But for now, boy, we need your love. Yo!
Anytime, forget me not. When it's with you, when you say, when you look back at you. See me that, fought me. Put your quiz in. Bad loss, smart love. Danny, Petronia, Petiger, Bass and the Bottom. Chess gang, kiddo.
Guantanamera, ulivyo kama Guantanamera.